tatizo lake ni umbea, yeah, ni umbea, yeah, ni umbea. Tatizo lake ni umbea, ni umbea, ni umbea. When you put a butter whistle, when you put a butter Cisco, I'm a boss. New York City, put a butter, they can lose. Gucci, Louis V, Nike jeans, Kachi, Nanzima, Afuna Jita, MC boss. In a make sense, how in a make pens, I don't stress, stress. MC my best, mbea mbea. If you wear any into a what is niche, yacha hiki nenda kutwanga kupepe tan. Boringo nangai, yero subari, mzushi akai. Rafiki snitch hapa hakai. Bloom, 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 fly. Mwanaume goli kipai. Hebu tumshangai, hebu tumshangai. Zamani limuona poster, squeezy na muona dancer. Mister, kweli misqueezy na muona kaisha. Alikuwa na nyodo wa ski, alitoa hiti, squeezy. Na muona na gongia moto.
Tatizo lake ni umbea, ni umbea. Na ugomanish, ni umbea. Tatizo lake ni umbea, ni umbea, ni umbea. Tatizo lake ni umbea, ni umbea, ni umbea.
Kijia geto, anaza jisemesha, semesha, wala na pose. Ila, ana dim pose. Ana melemeta, melemeta, ya nacheza na movie. Kazi majinzi kwa sampamba, ila anabisha, katisha. Ana makusi. Nili mwambia we ni mtoto mdogo Justin Bieber. Bea mbea, hata na flow zangu na hiba. Nigga, kikukucha mama roda. Jiga, RP Mace B na mwanangu avura. Wapi Big Joss? Nili mwambia we ni mtoto mdogo Justin Bieber. Mbea mbea hata na flow zangu na hiba. Bloom 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 fly. Mwana umegoli kipai. Hebu tumshangai, hebu tumshangai.
Tatizo lake ni umbea, ni umbea, ni umbea. Tatizo lake ni umbea, ni umbea, ni umbea. Tatizo lake ni umbea,
tanu tasomewa,
mana kuna bla bla bla.
Ukiwa snitch mbea, tanu tasomewa, utakuwa umepotea cause snitch mbea.
Tatizo lake ni mbea, tatizo lake ni mbea, ni mbea, ni mbea. Tatizo lake ni mbea, ni mbea, ni mbea. Tatizo lake ni mbea.